Ministri cho mbe lakana ani dugudew kafara ubolo minaw lakana ni kokan kokaba da mali jamana ani je mo klo kan ka fokwa ka finitugu ye marama fenjugo do mine bingali kala do bulu avril kalo klita ani nani samba fla ani tani shekin mali jamana chamanti enfant fe mofti marala awulika jo usefe usera ku bolo da marama fenjugo mununka ulu fleni bamana marfa obinani ani shekin marfa mimbe wele ko baikal obiduru marfa kruni nabe wele ko pistolet automatique o frasingla fla calibre 12 au fla marfa kuruni nabe wele ko metrailleur au ta anisaba marfa semi automatique au saba gelin nabe wele ko kanu au farafinglani kele kafra marfa fodonta ni abe wele ko mortier au farafinglani kele ministre so mimbe lakana kunya kuna jamana kono ye aira kafo ko ni marama fenu numine na maubulo mamunu ni ulube bingali wala ukanga ke mali jamana chamanche enfance nga kaba da mopti ana lamini dugude umbele jelen kuloka kuka uha klisiki kadaka wulika jowu obese na malif chedumbulu yasa kaseka bingalikela unobo sanga aniwati bela jeli mimbe seka to ukawalia chedugu dambe seka kari ula chugumina wa kwani wulika jowu nunube na to sena wala saka kaseka jihadi mwa u ani bingalikela bela jeli nobo marama fenjugu kaseka obo ubulu seka seka lubese na wala saka amakofole unobo kubla sharia kabulu kat lakana ministri soko kabe famyali kwenye manye ni jamana dien bela jeli fe ukase kusoro ni kunafuni. Yeah.